DJShowstead.com.
So kuli kwanchi nima kuona chepa ma Facebook. I see unakwatiwa manje. Anyway, congratulations. Ine nili chabe choncho na tu music twanga soso. Nile pero kuibarako kalabu keve tenze nako. Sininga na me mwandi. It's just not the same without you. Elo nimbo ikari na uzila
tiye mzima wangu natenga pe unakambila bye bye baby unatenga la tunakuseka kwanga ne mzima wangu natenga pe unakambila bye bye baby unatenga la tunachiwe mwechanga
ninayaona na ma profile pictures upozinga na kamwana kako muoneka na masimila features. Zali na mpuno na menso yako. Sembe kenze kamwana kangako. Asembe suna endi. Asembe chenze chikwati changa ito. Hey, sininga na memwandi. It's just not the same without you. Elo nimbo ikari yofana. Nipuna uzilati.
Nye mzima wangu natenga pe unakambila bye.
DJShowstead.com.